You know what I'm saying? Silas, dollars, that's Negro. Dollars and dollars. Every day, I talk to my life. Spend man, cause me waste your time. Liko Dar es Salaam, ya liko weni faham. Ya, ya posiku bank, ilambisha zili fuck there.
Nereko wa mechil na wanika. Baka vei neje, woko tu mevinda. Every day, money to na winda. Tuki ona kish, mikono ina dinda.
Weka weka do, kupe mena flow. Uja wai pata paka utakiri mini so. Embu acha izo bro, embu saka money mo. Sikia mziki mtam tena mzuri unakonga paka kwenye raw.
Kwenye rap nimetimba niko sawia. Mnyeroza umbaya wana umia. Sometimes ushana kawa nalia. Nisi ya credit idea. Wakitita ziwa unitoke. Kwenye rap watubu unitoke. Wakitona sika tu unitoke. Lakini hawajui tuna credit knowledge. I have credit now.
Everyday mina aso nazani umeni maso. Sina muda kupoteza kwenye feza toa macho. Tambua kitu ambacho elewa nise macho. Ujue kifatacho usijo kasa au uendako. Maisha ni mzunguko na zunguka kila maali. Napiga kila dili ligeto nisikose ugali. Hata wakatumbari wala sijali. Na waza mbali ni make mali. Life langu linasonga songa. Japo wanga wanabonga bonga. Na change kala kakinyonga nyonga. Na wahonga ndo mana na wagonga. Reality MC on the MIC na flow. Hii ni chano ya kihadiko. Mabi show wanaelewa hii ni so. Kwenye rap game toka long time ago.
Wakitita ziwa unitoke. Kwenye rap watubu unitoke. Wakitona sika tu unitoke. Lakini hawajui tuna credit knowledge. I have credit now.
Aha, Dallas kokote. Ha, tuna flow tukitimba mahali popote.
Yeah.
We present hip hop, Bauda East. Yeah, oh ra, oh ra, oh ra, oh ra.
Usiguse.